Fresh Out from NigerRemix.com.
Nami, kifeze nami fiso zami. Lomhlaba uthanda ukuhlapa, bekuja kuyahluleka, abangani bayamhleba, Nkulunkulu ngicela umsize, mdali ngicela umsize nami. Kifeze nami fiso zami. Lomhlaba uthanda ukuhlapa, bekuja kuyahluleka, abangani bayamhleba.
Fresh Out from NigerRemix.com.